ziyade ama nini Nye hami ya ligi Mbona mwenzaka nasema napenda lakini Yeye haniambii Haweza kashindwa kifungo hata miambili Ila hanipigigi Hivi nshasemi itabida onge na mimi Kini hanisigii Kusubiri mimi kweli sitaweza Unani fili kinuwezi kunyonesha Sasa mimi nikisi unanipenda Hukunambia endo mana nilienda Yeah.